Kwa kodora kubansera Evi suwa visa mwembera Siwa ringiriza Na baku mikiriza Usini yache Usini tupe Minaomba nikuwe na wewe Mirei mirei Usini yache Usini tupe Minaomba nikuwe na wewe Mirei mirei Baby Katuari mbasarawa Era tuve fasa Wagaro muweka Oh muweka Baby Katuari mbasarawa Era tuve fasa
Gunomu kwa nobu Gunzi msasa rusa